Yeah, Dome Shots Basho MC Hardy.
Haso kila dakika kuzisaka chapa, dele fulu kuchapika nyuma wengi jama. Mwili kama unasagika jinsi ulivu chaka, acha nguo kuchanika bado upande wanja. Leo mkizipata sana, kesho nakula, japo nkikumbuka jana machungu nakunja sula. Mwanambea hewani koto menishika jina, Philadelphia the sunny MC Hardy mpanga vina. Nyuma lenzo jilani, tangu kina chatina tupo donshas nyumbani. Fasi kuzimimina, Hardy bado nina, jina mpaka shima ado ado mpaka nina. Vina vya kusema sio swala mapenzi, mwisho wake chaka, jinsi navopanga tenzi. MC's wabovu wanaka sawa kwenye lens kabla sijalenga shaba, na wakaza kwa hizi haso wananita shudia. Hardy haso, haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa chapaste. Haso, haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa chapahu. Hardy na basho, uso na jasho, mfuko na lesu, yani everyday ni haso. Hardy na basho, uso na jasho, mfuko na lesu, yani everyday ni haso.
Na haso leo, ili kesho niwe boss, subiri matokeo wao meunda vikosi, wamejipanga sawa, wapo nyuma na mbele, misogopi kupagawa. Na haso na songa bela, life kuzisaka, kujipanga na kutuza, bola kujipanga, kubai na soku uza. Wanaulizana maswali wanijue kiundani, mina saka sina bali homes julikani. Nana natafute lia uze bei na fuu, wenzake tunafulukuta na sisi tukae juu kama wenye nasu. Za kuwa tosha ngoja niwe nasu, do waseme na wakosha sala nyingi kwa ja. Na muomba nizishike gizani awashe tali, mwanae ni mulike basho nisilali ntani. Nikipata tunifike huwa nanonesha lai, la pendi nirizike nigga.
Haso, haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa chapaste. Haso, haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa chapaa uku Hardy na basho. Uso na jasho, mfuko na lesu, yani everyday ni haso. Uku Hardy na basho, uso na jasho, mfuko na lesu, yani
bila kumwaga jasho nyumbani na pafuki moshi. Kila day ni haso, bado pesa hazitoshi kujikimu mahitaji kibao. Paka nuku muhimu kula mtaji na mafao, iwe mbuti harakati kila day, tatizo kusaka pay. Life iko juu bei, maskini ndo natutesa. Yeah, basho kwa way napita kuonyesha ya kwamba sikosei, haso jasho na nyesha.
Yeah, time is making ability, cheke wana hamu na vokaba ili wasipite. Niko timam full shada, acha nipite. Ni kweli unafahamu eti vipi nianje ni vije, wa bob ndo amekaa mainstream. Makovu amechagawa na tamani waunde team underground, machungu zaidi ya ndimu. Maisha kuishi kwa sound, tunashindwa kujikimu.
Haso,
haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa cha paste. Haso, haso, haso kila mtase. Haso, haso, haso kisa cha pa uku Hardy na basho. Uso na jasho, mfuko na lesu, yani everyday ni haso. Uku Hardy na basho. Uso na jasho, mfuko na lesu, yani everyday ni haso.
Magnificent Music.